Jeremiah 46 verse 1. Izwi lika Jehova elafika kuJeremiah umprofethi wezizwe. Verse 2. NgeGibhithe ngempi kaFaro Nekho inkosi yaseGibhithe eyayingasemfuleni eUfrate eKharikemishi owayinqoba uNebukadnesari inkosi yaseBhabheli ngonyaka wesine kaJehoyakimi indodana kaJosiya inkosi yakwaJuda. Verse 3. Lungisana amahawu nesihlangu nisondele empini. Verse 4. Bophelana amahashi nikhwele ninabamahashi nisuke nime ninezigqoko zempi niphucuze imkhonto nembathe amabhantshi ensimbi. Verse 5. Ngikuboneleni na baphelila amandla babuyela emuva amaqhawe abo anqotshiwe ayabaleka nokubaleka engabheki emuva luvalo nxa zonke usho uJehova. Verse 6. Onejubane makangabaleki naye kungaphunyuki neqhawe ngaseyinyakatho eceleni komfula uEfrate bayakhubeka bawe. Verse 7. Kubani lo wenyuka njengenayiri omanzi akhe agubha njengemfula. Verse 8. IGibhithe lenyuka njengenayili amanzi alo agubha njengemfula lithi ngiyakwenyuka ngisibekele umhlaba ngiyakuchitha umuzi nabahlala kuwo. Verse 9. Yenyukani mahashi nihlange zinqola aphuma amaqhawe okushe nobhuthi ababambe izihlangu namaludi abambe ensala umtsalo. Verse 10. Lolusuku lungusuku lwenkosi uJehova Sebaothi usuku lokuphinisela lokuba aziphinisele kwabamelene naye inkemba iyakudla isuthe izanelise ngegazi labo ngokuba inkosi uJehova Sebaothi inomhlatshelo ezweni lasenyakatho ngasemfuleni uEufrate. Verse 11. Khuphukela kwaGileyade uthathe ibhalisamu wena ntombi indodakazi yaseGibhithe usebenzisele ize imithi eminingi ukuphuluka akukho kuwe. Verse 12. Izizwe zizwile ngehlazo lakho umhlaba ugcwele ukukhala kwakho ngokuba iqhawe likhubeka ngelinye awawomabili kanye kanye. Verse 13. Izwi uJehova alikhuluma kuJeremiya umprofethi ngokuza kukaNebukadnesari inkosi yaseBhabheli ukuchitha izwe laseGibhithe. Verse 14. Yazisani eGibhithe, nizwakalise eMigidoli, nizwakalise naseNofi, naseThakipanesi, nithi, suka ume uzilungise, ngokuba inkemba iyadla nxa zonke zakho. Verse 15. Abanamandla bakho bakhukhulelweni na abemanga ngokuba uJehova wabahlohloloza. Verse 16. Wakhubekisa abaningi yebo bawa omunye phezu komunye bathi sukani sibuyele kubantu bakithi nasezweni lokuzala kwethu sisuke enkembeni ecindezelayo. Verse 17. Bamemeza khona bathi uFaro inkosi yaseGibhithe ungumsindo udlulisile isikhathi esimisiweyo. Verse 18. Kuphila kwami isho inkosi egama layo linguJehova Sebaothi impela njengeThabori phakathi kwezintaba nanjengeKhameli ngaselwandle kanjalo uyakufika. Verse 19. Zenzele izinto zokuthunjwa ndodakazi ohlala eGibhithe ngokuba inofi liyakuba incithakalo lishiswe kungabe kusabakho ohlala kulo. Verse 20. IGibhithe liyisithokazi esihle kakhulu kepha kuvela isibawo enyakatho sesifikile. Verse 21. Abaqashwa balo phakathi kwalo banjengamathole akhuluphalisiweyo nabo babuyela emumva babaleke kanye kanye abemanga ngokuba usuku lwengozi yabo lubehlele isikhathi sokhanjelwa kwabo. Verse 22. Ukuhashaza kokuhamba kwalo kunjengokwenyoka ngokuba bahamba nempi balifikele bephethe amazembe njengabagawuli bemithi. Verse 23, bagawula ihlathi lalo usho uJehova ngokuba alinakuhanjwa lokhu bebamningi kunesikhonyane bengenakubalwa. Verse 24, indodakazi yaseGibhithe iyakujabhiswa inikelwe esandleni sabantu basenyakatho. Verse 25, uJehova Sebawothi uNkulunkulu ka-Israyeli uthi, bheka ngiyakujezisa u-Amoni waseNo noFaro neGibhithe nawo onkulunkulu balo namakhosi alo, yebo uFaro nabamethembayo. Verse 26, ngibanikele esandleni sabafuna ukuphila kwabo, nasesandleni sikaNebukadinezari inkosi yaseBhabheli, nasesandleni sezinceku zakhe andukuba lakhiwe njengasezinsukwini zasendulo, usho uJehova. Verse 27, kepha ungesabi wena Jakobe nceku yami, ungapheli amandla Israyeli, ngokuba bheka ngiyakukusindisa usekude nenzalo yakhe ezweni lokuthunjwa kwayo. UJakobe uyakubuya aphumule agcineke angesatshiswa muntu. Verse 28, ungesabi wena Jakobe nceku yami, usho uJehova, ngokuba nginawe, ngokuba ngiyakuqeda ngokuphelele zonke izizwe engikugxoshele kuzo, kepha wena ngiyikukuqeda, kodwa ngiyakukulaya ngokwahlulela, ngingakwenzi ube ngongenacala.